Yeah. Bunna dum, bunna dum, na dum. Yellow day, yeah.
Challenger the flag.
Zina button, zina point. Zina point. Zina button, zina point. Zina button, zina point. Zina point. Zina button, zina point. Guna funo kusoka iraka na namu gamba tubulia na irapa na kifuna mlele mundi guna kwa kelimu kudunge lari na hapa na kwenche mpiakala na ini na kuka na nifuna kalala kandi kena kwa na kangamba kalimu kume na mna na walivabi ni iraka charika na zange ni kawabu kijeva na kumbe baka ite mutabanyaka na singa singa ya singe Kampala singa sisi mye. Singa 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 Kampala singa sisi mye baby. Zina boto zine point. Zine point. Zina boto zine point. Zina boto zine point. Zine point. Zina boto zine point. Challenge and buy your blessing. Double it there, buy your blessing. Okbala ya kwana uwangalege. Double it there, uwangalege ze. Zebwena kwana yali mzami. Double it there, yali mzami ze. Kashote skat ke yali yesa. Double it there, ke yali yesa zebo ya yagula nandaka ulukolobo. Double it there, ulukolobo ze. Singa singa ya singe Kampala singa sesimye. Singa singa ya singe Kampala singa sesimye baby. Zina boto zine point. Zine point. Zina boto zine point. Zina boto zine point. Zine point. Zina boto zine point. Zina guko zina nga kancha mula. Bia mwenye na inga tonga mula. Bulibe kwata kwa mtima kunza vula. Yeah, kunza vula. Jebe kari ya figona nlo. Kamela the way you bend nlo. Yeah, jebe mpaka limo. Kule kuna wimpaka limo. Zina boto zine point. Zine point. Zina boto zine point. Zina boto zine point. Zine point. Zina boto zine point. Zine point.